Kakulira mukago kyabannakyo watakamana eddembe lyabalina akawuka ku National Forum of People Living with HIV AIDS Networks Uganda. Flavia Kyomukama agamba nti kyetaaga okwongera amaanyi mu kulwanyisa mukenenya ng'ebibalo biraga nti Uganda erina abantu akadde kamu n'ekitundu abalina akawuka nga kubana akadde kamu n'emitwalo asatu be bali ku ddagala naye ng'obuweereza bwabwe bukoseddwa okusalikako obuyambi okuva ebunaayira.
Kyazaala abaana 14 abalina akawuka ate era singa otuluma awo singa abakyala abalina akawuka kuzaala omwana alina ki akawuka naye tusaba twagalayo $10 billion za kunoonya ttaka kukola pulaani tufune ettaka muno kumpi ne Kampala n'emiriraano ebisinga twabikoleranga ku ssente z'Abamerika ez'okukodinatinga ogenda ku madisitulikiti okunoonyereza eddagala gyeriri naye kati tubikola naye tubikola mu bugubi iyo tuli bachampiyoni okuvaayo ne wayogerako nti olina akawuka n'okungana abalala si kyangu.